Wakamazigibahu Taskarheyam Amtana Tvaliwa Lezinto Hebeste Watesatiwa Lezinto Zwa Ziyane Emanu Batin Saye Gibaruta Skariha Skaswa 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 Va Emahasim.